so pretty girl. Can see a review, we see a mini view. And I'm window a maringo. Nyumba kafunga na bonge last go. Keep checking the kisura. Nyuma mejazi ya natikisha yure chura. Wengu anamjua kama enu uza sura. Insta masha uza anajifanya wakishua. Lelele, lelele.
Washa, washa.
Lelele, lelele.
Washa, washa.
Wengu anamjua.
Washa.
Kaila anamjua.
Washa.
Prince anamjua.
Washa.
Ega anamjua. Anapenda kufuta shisha koko. Usiku wana muinda kama popo. Popo po.
Washa.